When Brother Rus read the word,
xa umzana uRus ebefunda ilizwi, ke kwafika ingcinga ezininzi apha kum. Awekho amadoda azizilumko, akekho umntu onothi benhleli ndikwazi okuya. Akho mntu ebesazi nto, akho mntu oye waqikelela nto. Thixo uthe wasothusa kule minyaka kwakhona nakwakhona, waze wasazisa elizwini lakhe yonke into lubabalo. Ubize umntu omnye apha, wabiza omnye phaya, waze wazityhila kuthi. Kwaye siyavuya ngayo loo nto. Yonke into abakhonzi bakaThixo abakhe baba nayo, khange baze nayo. Bayamkele enkosini, kwaye kuphela ngoko apho bathe bakwazi ukugqithisa. Yiloo nto uPawulos wabhala baseKorinte, sithi kuba ndakwamkela enkosini okubaluleke kakhulu, kubaluleke kakhulu. Oko ndikwamkele enkosini ayizozimvo zam, ayingombono wam, kodwa yinto endiyamkele enkosini. Kwenzekile kum ngokubhekisele kukutya kokomoya okulilizwi likaThixo, kwaye ngokudityaniswa noku inkosi yethu yathi, okwam ukudla kukwenza ukuthanda kwalowo wandithumayo. Ukudibana phakathi kokuvanela ilizwi kunye nokulamkela ilizwi, oko kuthabatha izenzo. Yonke into yayibhalwe ngenkosi yethu yazaliseka ngaye, kwaba yinyaniso. Yiloo nto isithi kwizibhalo ezimbini, kwesinye isibhalo ithi umntu akaphili ngasonga sodwa, kodwa uphila ngalo lonke ilizwi eliphuma livele emlonyeni kaThixo. Esinye isibhalo kwivangeli kaYohane ithi ndinokudla eningakwaziyo nina, okwam ukudla kukwenza ukuthanda kwalo wandithumayo. Ngoko ke ukuva ilizwi likaThixo njengesithembiso, ukukholwa emva koko ukuvumela uThixo umnike ithuba lokubabeka ilizwi lesithembiso ekwenzeni. Kwaye oku kwenzeka ngokwenza intando kaThixo, hayi njengokuthandaza uthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini, kodwa kakuhle kakuhle ube inxalenye yentando kaThixo. Andicingi ukuba kwakhe kwakhona umnqweno onjalo ngaphakathi kwethu sonke, njengoba kunjalo ngoku ukuba senze intando kaThixo. Kwaye ndikuthetha nje simahla ngokuvulekileyo, kuthabatha lonke ilizwi, lonke ilizwi ukwenza. Omnye umntu wathi kum kwelinye ithuba, umntu ongayiyo enkonzweni nakanye noba kukweyiphi, kwaye neenkonzo zabagxeki, kodwa ngoku abe esathi ndilinde inkosi uba ibuye, ungazibonela ngokwakho kulaa ntetho uba singathina ukutsho ngesazela esihle sithi silinde ukubuya kwenkosi, sibe sinyelisa abantu bakaThixo. Siyeke icawu bezicawu, singayikhathaleli nanye into uThixo ayithethayo. ngokunjalo oku kubandakanya isabelo sethu ebukumkanini bukathixo kwinto athe wasithemba ngayo. Wayinkosi ithe elizwini layo, bonke abantu bandiqhathile babuza ukuba sikuqhathe ngantoni na. Ungazifundela. Emva koko isibhalo sithi kumaHebhere, musani ukuyilizela ukuhlangana njengoba nibona nje ukuba imini leyo iyasondela. Ngoku ibe kokuchasana kupheleleyo nje elizwini likaThixo emva koko sithi ndilinde kuphela ukubuya kwenkosi, ndikunika isiqinisekiso hayi ngolo hlobo. Nabani olinda ngolo hlobo ulinde ngokwepesenti ezilikhulu ngokulambathayo. Ungacingi uThixo ngokuhlekisa, ungacingi uba uThixo uyajonga ilizwi lakhe libekwa phantsi kweenyawo sogqibathi yeke wenze kakuhle ngena ke eluvuyweni lenkosi ndiyiziva kakuhle ngaloo nto. Hayi uThixo wethu, uThixo wethu usiyele ilizwi ekumele silihloniphe kulo lonke inqaku. Kwaye bendisezinyembezini namhlanje ndiye ndahlazeka nje ngokwam xa ndithe ndabona ileta, kodwa ke kwafika ileta evela eAustralia ineetshekhi ezintathu kwaye ndiyabazi abantu. Ndandikhe ndashumayela phayana, ndandikhe ndawavelela amasapho kwaye kubalulekile kubo uba ilizwi umsebenzi kaThixo uthwalwe wenziwe kulo lonke ihlabathi. Kwaye bathumela ishumi zabo, kwabe kukhona i-check ye-$15 kwaye abantwana babini abancinci andibakhumbula kakuhle uba bebebadala kakanani bathe bakugcina kwiimali zabo zepokotho. Kunjalo ke omnye wabantwana angabhala, omnye wabo malunga neshumi elinanye okanye ishumi elinesibini wabhala nje kakuhle nje wathi nazi ishumi ezivela kuthi thina abantwana kwimali abazali bethu abasiphe yona. Kwaye ndikhona loo nto yazisa inyembezi emehlweni am. Nantsi ayi-check ine-Dolch Mark ezilishumi elinesihlanu vela ebantwaneni abangenawo amava ngenguquko, bakuve nje oko kubazali babo. Emva koko kube khona abantu abadala abamamela lonke ilizwi likaThixo bavuseleleke bangaqapheli ukuba ngumchasimkristu, ngumoya womchasimkristu omnye oziphakamisa ngaphezu kwayo yonke into ebizoba nguThixo okanye enqulwayo. Ndikholwe lo moya awukho seRoma kuphela, ukho kuyo yonke indawo, kuyo yonke indawo apho abantu bangaligciniyo ilizwi lenkosi. Ndizawuthanda ukuzisa oku kuzo zonke iintliziyo zenu kwaye nazi kakuhle nje uba asizange sathetha malunga neenkonzo zezimali apha, kodwa yinxalenye yako, yinxalenye yako ukuba ayilunganga loo ndawo uba sikwazi ukuthembeka kwizinto ezincinci, sizawuthembeka kanjani kwizinto ezinkulu? Masenze yonke into le uThixo athe masiyenze. Ndikhumbula indoda eyathi, ewe mzana Frank, kodwa sawuthini kuba bekuyinyaniso ukuba andisebenzi kwaye andikwazi ukusebenza? Ndathi mzana wam thula, uthetha ngokungakholwa, usenomsebenzi kwaye unako. Siyambulela uThixo, uyakwazi ukuqhubeka ngokholo. Bakhona abantu ngendlela ethile abanesimilo esibheke ecaleni nje malunga nobomi. Thina sifuna uhambela phambili noThixo wethu, senze into esinako kuyenza si noba kuzantoni na. Hayi kuphela kwimini ezilungileyo, kodwa kunjalo kwimini ezimbi. Sifuna ukuyibulela iNkosi, simlandele ngokuthembeka. Hayi kuphela xa kunyuka amaqhina, kodwa naxa wesehla. Kunjalo ke sive indaba ezilungileyo zomhlangano. Kakhulu udade waseDisseldorf, udade ontsundu waseyiti, onfowunele izolo wathi, mzana Frank, ndinovuyo olukhulu. Bendifuna ufuna nje, kodwa uThixo wandifuna, uThixo wandifumana. Wanika ubungqino obunjalo, obumangalisa nje. Emva koko wathi, bendingaqapheli. Bezinintsi iintshumayelo ngomzana uBranham. Emva koko wathi, ngesijamani sakhe esihle, ndigqibotya ndatya nje. Kumele ukuba nibe njengabantwana. Emva koko kwabe kulungile, kodwa wathi, ngoku bendisatya, ndiye ndafika kwintetho kwincwadi yamatywina ndingakwazi uyiginya. Emva koko wathi, ungandinceda mzana uFrank? Ndathi, ewe, ngoncedo lukaThixo. Wathi, ewe, apha ithi akho soko sanaphakade. Ndathi, akumelanga uginye oko, ndaze ndamcacisela njengobubele. Oh, wathi, Thixo wam, ndivuya ndinjani. Ngamanye amaxesha, amazwi ambalwa nje. Nje amazwi ambalwa. Kwa yonke into yalungiswa. Ndiyaxelela. UThixo uvumela ukunyaniseka kwenyaniso kuphumelele.
About everything God does. It should not only be written.
Nokuba kuvela into abangakwaziyo ukuyiginya, bayazi.
Yesterday, today, and forever. It should happen here among us. That he proves himself to be the same. And the more we can look away from ourselves and trust in the Lord.
Noba kufika into abangakwazi ukuyiginya, bazi impendulo ukuba ingathini na. Ngokunjalo uThixo unabantu anokuthetha ngabo, uThixo akazithethi ngokwakhe. Ngamanye amaxesha unabantu azothetha ngabo, nantso ke into elungileyo. Ngokumzana uKufa wandifowunela. Ifowuni nemiyalezo yangena ukuba wonke umntu uthe wasikeleleka. Bekhona udade endiyacinga wandixela ukuba waphiliswa. Ngoku ndava kudade uJezinski uba udade wenze into ezinkulu apho ngokunjalo. Ngenyaniso siyavuya malunga nayo yonke into uThixo ayenzayo. Akumelanga ukuba kubhalwe phezu kwethu nje apha. UYesu Kristu unguye izolo namhla nangonaphakade. Kumele ukuba kwenzeke apha phakathi kwethu ukuba aziqondakalise ukuba unguye. Wayekanga ngoko singakhe siye kukuzijonga thina sithembele enkosini, kulapho ayawukwazi ukwenza. Ingaba awukhange uvuye ngabazalwane baseBelgium nodade? Omnye umzalwane ubhaptize abantu abangamashumi amabini ananye, omnye wabhaptiza abasibhozo kanye ishumi. Kwisithutya esithuba esimbalwa nje yonke into ibisahamba phantsi naphezulu. Pha ngokunjalo uThixo ulungisa izinto nje kakuhle ngendlela ekumele ukuba ibe yiyo. Ndiyakholwa ukuba yonke into ngendlela ethile izawuhamba nje iyokufa, kodwa ilizwi likaThixo lona liyakuma ngonaphakade. Hayi ngenxa yethu, hayi, hayi ngenxa yethu, singobani nathina, kodwa ngenxa yelizwi, ngenxa yobabalo olo sithe sabeka kulo ithemba lethu. Inkosi izawuzisa yonke into izukile nje. Namhla ndifunde iletha ivela Oman ezantsi pha ePersian Gulf kwaye up siyava uba abantu ngesaquphe nje. Ukhona umntu othe washiya incwadi ibrocha yesilungu enegama lam nedilesi yam kwisizwe samamuslim. Yafunyana omnye umntu wafunda ubuKristu izolo namhla oku oko pha eOman kwakhona umntu obhalayo nje. Kuyamangalisa bona uba indlela uThixo asebenza ngayo. Ndixelele malunga neminyaka esibhozo edlulileyo bendikwinqwelomoya nokuba ibivela eFrankfurt ukuya eZurich okanye eStuttgart ukuya eZurich, andikhumbuli kakuhle. Kodwa noba kunjalo nje bekhona udade olapha ecaleni kwam kwimizuzu nje engamashumi amathathu anesihlanu ndithethe into nje ngokufutshane malunga nenkosi. Kwaye nje kungekudala wandifowunela wathi, ndisakhumbula, ingabe usakhumbula na phana phaya? Emva koko wandinika ubungqina malunga nobabalo lukaThixo, ndinesidingo, ungandithumelela na incwadi? Ndicinga uba sathetha malunga nexesha elingaphezu kweyure. Thixo uyabiza, Thixo uyasindisa, Thixo unendlela neenjongo zokuba sibe nothando kuphela. Olu lwatyhilwayo eCalvary lityhilelwa boni? Ngayo intlawulelo, ngako ukuzinikela okupheleleyo. Ukuba besinalo uthando lukaThixo ngongenyaniso besizoncedeka sonke. Hayi, loo nto ibaluleke kakhulu ndikholweni bazana nodade. Uthando olunye olungcwele olwatyhilwayo kuthi kumsindisi wethu kumele ukuba kutyhilwe ngathi kubo bonke abo basaza ukusindiswa. Kunjalo ke bendifunda i-treatise kule mihla le umntu ebefuna ukundithumelela ngokukhethekileyo nje, ibhalwe kungekho nqaku lasekunene nasenxele nje kwisidingo sonceda engafuni ukunyelisa. Ngoku ke yanga uThixo angasinceda sonke nje xa sithetha nabanye abantu singanyelisi, kodwa sithi ngovuyo nje sigqithise into uThixo asinike yona ngobabalo. Kuphela ngale ndlela singaba yintsikelelo kwabanye. Kuphela ngale ndlela umsebenzi kaThixo kolithando lungcwele nokufikela ekugqibeleleni. Kwaye xa sifunda apha kulizwi lokuvula ukuba kumele siyinikele imizimba yethu njengedini eliphilileyo kuThixo. Nonke niyalazi idini soloko libuhlungu, kwaye kumele sihambelane nako oku ngokuba akuzusebenza ngaphandle kwakho. Apha kwabaseRoma isahluko seshumene sibini sifundile phaa, ndiyanicela ngoko bazalwane ngazo iimfefe zikaThixo kwa yonke into imalunga nantoni ngobabalo ngenceba malunga nento uThixo athe wayinikela kuthi, hayi kwinto esingamzisela yona. Thina simzisela ubomi obungekho semgcini. Kwaye kuba kungenzeka uba enze into kuthi ngoko uthe kuqala uphula isitya esidala kwaze wasibeka kwivili lombumbi wabumba esitsha. Xa sithe sophula isitya asiye siphinde sibe ntofontofo, asikwazi ukuphinde sisibumbe kwakhona. Ngoku xa somile sophukile sesokulahla. Kohlukile ke enkosini, uyakwazi ukuthatha inkukuma enye ayibumbe ayenze isitya esitsha elungisela uzuko lwakhe, engakhange ashiye imigqobho, angakhange ashiye zingceba zaphukileyo ngasemva olu luthando. Luthando loThixo lwethu ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholekileyo kuThixo, inkonzo yenu ke leyo iyasengqondweni. UThixo udinga thina njengoba sinjalo, imilomo yethu, izandla zethu njengoba sinjalo nje, iinyawo zethu. UThixo ufuna ukuba sizibonakalise kuye ngokugqibeleleyo ukuba sivuthe ngomoya, silungile ukuba sikhonze iNkosi. Kumele nje kube lelo hlobo ukuba ayikabikho njalo. Kwaye ke ngokucacileyo, ngokunyaniseka nje uba sinjalo, siyaqaphela ukuba izinto azilulu hlobo ekumele uba zilulo, kodwa siqaphela kakhulu ukuba singazisi imililo engaqhelekanga phezu kwesibingelelo sikaThixo, okanye simise izinto siziqhube ngokwethu ngoku ibe ngathi yinyama esepanini. Asidingi inyama epanini, sidinga umlilo kaThixo, umlilo womoya, sidinga ioli yomoya ukuba sigcine izibane zethu zivutha, ukuze intambo, umsondo oqhumayo ungacinywa, nengcongolo echachambileyo inguphulo. Kodwa yanga iNkosi ingazivusa iza incede. Inkolo wesibini uthi kanjalo ningamelisi okweliphala phakade, manibe kumila kumi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo. Phamba siqhubeke, ukuze nikucikide okulungileyo, singaqikeleli, singavimvakalelo, kodwa sicikide into elungileyo neyamkelekileyo neyintando kaThixo egqibeleleyo. Lena yiyo kuphela indlela uba sifumane owona mgwebo kaThixo wentando kaThixo. Kungasinceda ntoni na? Nditsho noba singashumayela ngako sibe singazi kuba yintoni na intando kaThixo. Gqibova ubungqina mvanje bomalusi uthe wabalikholwa uthetha ngentando kaThixo ngokuqinisekileyo malunga nemizuzu engamashumi alithoba okanye mhlawumbi amashumi asixhenxe. Noxa kunjalo ke, ekupheleni kwentshumayelo yonke akukho nanye intetho eke yathethwa malunga nentando kaThixo. Ungathetha nantoni na malunga nentando kaThixo, abafundi beBhayibhile nabafundi benzululwazi bengayazi loo nto. Yayingubani lo? Yakhole yayingumzana uRuth ofunde ilizwi elithi ndize ndizokwenza intando yakho, kubhaliwe ngam ngokuvakala kwincwadi yesongwayo. Ngoku iqala ngolu hlobo uba ndizokwenza intando yakho. Sithe sagxininisa apha ukuba ukuqala kumnqophiso omtsha ngenyaniso kwakuphantsi kokuqaphela intando kaThixo. Yayiyintando kaThixo le abantu kumele basindiswe. Yayiyintando kaThixo kuba indlela kumele ilungiselwe iNkosi. Yayiyintando kaThixo kuba intlawulelo nosindiso kumele inikwe. Intando kaThixo ithe yatyhilwa kuyo yonke into. Ngoku lityeli lethu ngoku, ngokuThixo ufuna ukuthetha nathi, kwayinyaniseka nje Ngabe uThixo akafuni kuba sazi intando yakhe egqibeleleyo kuwo onke amazwi akhe. Yiloo nto ethetha nathi ukuze sazi intando yakhe. Kwaye apha ithi kumele ukuba niguqulwe ngokuhlaziywa kwengqondo yenu. Ingqondo endala ihamba indlela yayo, ingqondo entsha, intliziyo entsha, umoya omtsha kumele uze ngaphakathi kuthi. Emva koko isithuba isizathu sako oku kukuba kuba aqinisekise oko kulungileyo nokokwamkelekileyo nentando egqibeleleyo kaThixo.
Brother Frank, I'm really afraid.
Indone lungile. Indone lungile. Kunjalo iza kwamkeleka ngokukhawuleza. Indiyamkelekileyo ngokukhawuleza iza kugqibelela. Konke kuhamba indlela enye okulungileyo. Kubhaliwe. Sonke isipho esilungileyo, sonke isipho esigqibeleleyo sivela kubawo wokhanya. Awuthixo inika into ilungile. Inkosi yethu kwayo ithe, ngokuba ngoko nina nikhohlakele nje niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo, obeka phi na yena uyihlose emazulwini ukugqithisela ukubapha okulungileyo abo bamcelayo. Ngoku silindele uba uThixo asiphe isipho sokuqaphela intando yakhe. Emva koko okulungileyo, okwamkelekileyo nokugqibeleleyo. Ngokunjalo umqolo wesithathu kumele ungabikho nzima nakubani kuba aqonde abekwe nje kakuhle. Kuba ngalo ubabalo endababalwa ngalo ndithi kubo bonke abaphakathi kwenu, mabangazicingeli ngaphezu koko bamelwe kukuzicingela ngako. Umntu nje mvanje ugqibothi mzana uFrank ndiyoyika ngenyaniso ngabantu bokomoya. Kwaye ngela thuba ndiye ndothuka nje ndacinga ingabi yakweyiphi indlela le ncoko. Kodwa kukhona ngenyaniso abantu abanomoya kakhulu kodwa bangabambeki nje ungakwazi ukuvana nabo. Singaphila ke ngomoya ngaphandle komoya onjalo. Ndikuxelela ukuba ngabaphi na abantu bokomoya ngenyaniso, awona makholwa emvelo ngawona ke abangomoya. Bonke abo baba nomoya nje omncinci benze izinto apha napha bezenzisa ingathi bangamomoya. Makube kanti ngumoya ombi lowo oqhathayo okanye kukhona into egwenxa ngalaa mntu. Wonke umntu oyena mntu okomoya apha emhlabeni izawuba ngona mntu wemvelo nje. Ndiza kunika ke imizekelo emibini. Okuqala kuka Paulus xa kwakuhlanganiswe phayana amalahle amaplango ukuze kubase umlilo, yayingenguwe wathi bazalwane masisebenzeni, kodwa wabeka isandla sakhe phantsi kwamaplanga ukuze agcine umlilo uvutha. Ngokuqaphela nje ngokucacileyo zangama ecaleni athi, mzalwane ubani bani ungenza ngoku? Hayi, wasebenzisa izinto ngendlela wazamkela kuThixo. Emva koko inyoka yaluma esandleni sakhe. Kwaye bonke abantu bayoyika abangakholwayo bathi le ndoda yenze into egwenxa. Kodwa uPaulus eyindoda nje emvelo, eyindoda nje emvelo weva into inkosi eyithethileyo. Ndiwunika amandla ngaphezu kwawo onke amandla umtyholi, yakunyathela iinyoka kungabikho nto eza kunilimaza. Ngokulula nje ngento yomnwe wakhe loo nto yalungiswa. Abantu babona ukuba akho nto eyenzekileyo kuye beza bezova ilizwi lenkosi. Amadoda akwaThixo, abantwana bakaThixo, ngabona abantu bayimvelo nje abaqaphelayo emhlabeni abaphilayo ukuba kukhona umuntu oqala ukwenza into engaqhelekanga. Omele uthethe nje umuti, Nkosi, makube kanti ndinika amandla uba ndikhuphe iidemoni okanye ndisebenze awusebenzisa wam amandla ndibakhuphe abantu. Ewe, yayilolo hlobo, yayilelo hlobo. Wabona baludidi olunjani lengxaki yavukayo xa abantu babengasashiyeki bengabemvela. Yeyona nto ebalulekileyo leyo. Wayinkosi, ngaba isibizi na abaphila kwimihla yokugqibela basenze oko, siqaphele, siphaphame, sibe semthandazweni. Yonke into nendawo yayo, yonke into nexesha layo. Omnye umzekelo ke ndinganika imizekelo emininzi kaPawulos xa isikhephe sasizotshona. Emva koku yayingupawulos owayithembayo inkosi. Emva koku inkosi inokuzitshila kuye yathi, isithunywa sondisikhonzayo sime nam ngokuhlwa nje sandixelele ukuba inqwelo le isikhephe sizawutshona kodwa akukho mntu ozokwenzakala. Into yemvelo nje leyo uba namava ngento emangalisayo kodwa eshiyeke njengumntu wemvelo. Sisipho ke eso sivela kuThixo Somandla kwaye kuba sonke besinalo babalo oluvela enkosini ngoko besizoncedeka. Jonga kwaumzana uBranham, andisoloko ndivumelekile uba ndinixele yonke into kodwa umzana uBranham umzekelo nje wayethanda ukuyozingela asiqondi oko. Kwaye kakuhle kakuhle ndithe xa ngelinye ixesha ndifika kwiintetho ezithile apho wayengazibonakalisi ngokucacileyo ngendlela esenjani senza ngayo ngoko kufikela kwimilebe yam ukuba ndiphantse ndichongwe xa ndiguqulela. Andanoba ndikuthethile okanye ndicingile akukhathaliseki. Kuloo meko ke kwafika kwimilebe yam amadoda kwaThixo, ndoda yaThixo, ukuba uyozingela ngokwecala elinje ufunda iBhayibhile ngokwamacala aphindiweyo binoba ngcono loo nto. Kodwa yayiyindoda yemvelo enezidingo zemvelo neminqweno oku kungakothusa ngoku. Kodwa xa ndahamba ndangena egumbini lakhe athe abelithanda kakhulu exabisile ngaphezu kwa konke, ndabala imipho ephayana yayintoni amashumana nesixhenxe zanu Rus wawupha nawo ngokunjalo ayimangaphi amashumi amathathu anethoba hayi ndizama ukuthi amashumane anethoba noba kunjalo ke nawo wawupha egumbini ungade uthi indoda enkulu angake yakwaThixo umprofeti kaThixo senyangweni indoda owayenentliziyo yakhe ezulwini kodwa kokubini iinyawo zilapha emhlabeni. Ngoku ufike ihamile ke ngoku ngemashumi amabini anesibhozo kwiFebruwari ngo-1963 xa kwavela izithunywa ezisixhenxe phayana kwela lifu. Umzana uBranham wayephezulu phaa entabeni waxela abahlobo bakhe uba nobani nabanye, wena uya phayana nawe uye phayana, ngokuhlwa sawudibana kwakhona phaa naphayana. Kwaye wanyuka waya phayana. Kwaye ndingaxela ntoni xa wehla ivele entabeni emva uba ethe wabona izithunywa ezisixhenxe wathi esinye isithunywa xa bendibala usuke enxele uye kunene ngokuba bebeme phambi kwakhe ngokomfanekiselo athi ngokwemfanekiselo wesiphilo wathi le iphangasekunene yeyokugqibela eyesixhenxe ibithetha okukhulu kum ngaphezu kwazonke ezi zintandathu. wakucela ngalo hlobo umbuzo oqala wabuza abazalwana wawusithi ingaba nithe nadubula nina ngejavalina zenu wena nam makazi uthandekayo nawe malume ukuba besithe sehla phaya entabeni sigqunyiwe ngelifu elingumanganiso oh ingabe sinokwenza ntoni ihlabathi belingenakwazi ukumelana naloo nto oh besinokuqala ukubalisa amabali ewe indoda yakwathixo entliziyo yayisezulwini iinyawo zayo zisemhlabeni inamava ngeyona zinto zinamandla kwaye igcine intloko ebandayo nentliziyo eshushu kwaye yiyo kanye ke loo nto siyidingayo ukuba izinto ezuthixo azivumelayo uba zenzeke ebantwini emntwini ziya entlokweni yabo ngoko ke ngumntu olihlwempu ke lowo lo ngumqondiso ba intliziyo ayikalungi ukuba yamkele izinto ezinjalo ukuba intliziyo ngenyaniso ilungele okungcwele ilungele umangaliso ilungele okokomoya ngoku ayizuya loo nto ezintlokweni zethu kodwa izawuwela entliziyweni zethu kodwa sawushiyeka sizingcathu siphaphamile malunga nayo yonke into ngokunjalo ndiyakuthanda oku kwileta kapawulos lo ongathandwayo ngabantu abaninzi indoda lo itshefu okanye i-apron zathatha uba zibeke kwabagulayo abatyholi baphuma abagulayo baphila uthi u-Erasto wasale Korinte uTrofimo ndamshiya eMelito esifa emva koko ithini ithi sela intwana yewayini ngenxa yesisu sakho uzawuziva ungcono emva koko ngokomoya ingqondo yokomoya ngathi owu bethu cinga nje thixo wam upawulos inoba wayelahlekelwe ngamandla kathixo kumele kwakhona into egwenxa uthixo wayesebenza amandla kuye kwaye uxela indoda enengxaki yesisu uba isele intwana yewayini oh ingqondo yokomoya soloko inexesha elinzima kuzo zonke izinto zilula ngokuba ziphephezela kumanqanaba phezulu akwabe uthixo angazihlisela nje ezantsi emhlabeni kwabaseKorinte upawulos ubhala uthi inkosi le isikhokhela sinokweyisa kuyo yonke indawo kwalo umnye uyabhala ingubani igama lakhe lakosmith payana osenzela ingxaki ukopa smith pa usenzela ingxaki enkulu uyabhala kwaye kumele siqhubeke qala yayilolwa hlobo ngoku ilonye uhlobo kodwa indoda kathixo ayisoloko igcina iinyawo zayo zombini emhlabeni yanga uthixo angathatha onke amaqhinga bonke abo bafuna uba ngokomoya asenze ukuba sithethe ngokuqondayo ukuze ukuthetha kwethu ukuthandaza kwethu yonke into sizinikele ngokwesizathu esisiso ukutsho ngendlela esiyo abo bangazi ngendlela abayiyo ngoku badlala ubuqhetsebe kwaye andikholi ukuba ibandla likathixo ngumdlalo wobuqhetseba wamaqhinga ndiyakholwa ukuba ibandla likathixo ngumzimba wenkosi kodwa umzimba wenkosi usenako kokubini iinyawo zawo zisemhlabeni unokusebenza okungcwele apha kule ndawo yasemhlabeni kwaye kumele sakwazi sikwazi ukwahlula phakathi kwezindawo zimbini kakuhle kakuhle sishiyeke siphaphamile sizingcathu ide inkosi ibuye ngokukhawuleza njengoba usazi ngokukhethekileyo ndisondelwa ngulo mbuzo malunga nokubuya kwenkosi Kwa ndisoloko nithanda ukuba abantu abacinga ukuba ndiyazi uba inkosi izawubuya nini ngcono nje. Omnye umakhulu othandekayo wathi, mzana Frank, ndinako ukukrokra ukuba wena wedwa unawo unako ukuqonda okungcono ukuba wazi ngenyaniso. Tate, ungacaphuki kum, kodwa mna ndingaqikelela kuphela ngenyaniso nje andinawukwazi. Kodwa bakhona abantu abangakwazi ukuhlala nje bephaphamile. Kuhle kunjani kuba sithenge umhlaba apha ngo-1973 kuba sakhe iholo. Sukela ngoko oko sibambe imihlangano usukela kwipasika ya-1974. Mangalisa kunjani kuba nge-1976 xa wonke umntu wayesithi yonke into izawube iphelile ngo-1977 sathenga umhlaba, sakwazi ukuba sifake abantu ababevuya ukuba baze bakhathalele. Omnye umzalwane wayethi mhlawumbi abelapha kwixesha lokuqala okanye lesibini wathi, mzana Frank, ndiyazazi zonke iinkqubo zenkolo kanye nezi zibamba iingqungquthela ngokunjalo. Emva koko wathi, ayikho into enje apha kwilizwe lonke. Wathi, mele ndixele kanye nje, siziva sisekhaya apha. Emva koko ndathi, kumele lolo hlobo ukuba abantu bazive bekhululekile ebukhoneni bukaThixo, kwaye sonke kumele basibe nesabelo kuloo nto. Ngubani kuni ofuna ukushiyeka ngumntwana kaThixo oyingcathu kude kube sekupheleni, kude kube sekupheleni ngenyaniso? Shiya yonke into yokuzenzisa, hayi kuphela uba udinwe, kodwa ibeke ecaleni loo nto. Wonke umntu azinikele ngendlela ayiyo, kungabikho mntu ophosa ukuqonda into nakanye. Ukuba ayiqondi kakuhle into, ngoku yazi kakuhle ukuba ibikungaqondi kulungile, ukuba ayonto ibithethwa yona leyo. Ngoko ukuba ibikungaqondi, ngoko ke ibikungaqondi, ngoku masishiye apho imeli bekhona, singahambi nayo nakanye. Bakhona abantu abathwala izinto ezinganyanzelekanga behamba nazo bekhalaza benika besenzela abanye umthwalo, becacisa ngobomi babo besithi, hayi into ethile ayiqondakali. Ndiyakuxelela kaba ufuna ukucacisa into iye ingacaci loo nto ngakumbi, njengoba sitsho ngesilungu ba yonke into icaca nje beludaka. Loo nto akumelanga ke ba injalo. Cinga ke ukuba sonke besilolu hlobo bekumele uba silulo phambi kwenkosi. Ngokunjalo omnye komnye ngendlela esiyo, omnye nakomnye ibinoba njani na loo nto. Loo nto binokusinika ukuthula kwasezulwini apha emhlabeni. Oko bekunokusinika izulu emhlabeni. Ngoko uThixo unokuziva elungile asisikelele. Ngoku sibuyele kweli lizwi besilifundile, kodwa ukuba sicinge sibe zingcathu. Kwaye ndiyakholwa nje uba nditshilo nje akho nzima oko kuthi. Ngoko ithi ngokomlinganiselo wokholo, loo nto nje komnye umxholo nje ngokomlinganiselo wokholo. Kweyona ndawo ebalulekileyo ndingakuxelela kwawo bazicingela ngaphezulu, abo basilela ukholo bazicingela ngaphezu koko bamele bazicingela ngako. Kodwa abanokholo abazicingeli ngaphezulu, baxatyiswe nguThixo, umisele ukuba lisikelwe lonke ihlabathi. Yayazi uba ndithetha uthini, ithi kakuhle apha, mabangazicingeli ngaphezu koko bamele ukuzicingela ngako, mabazicingele ingcinga ephilileyo njengoko uThixo abele ulowo nalowo umlinganiso wokholo. Kangoko liye lukhula ulinganiso lokholo lwethu siye siqaphela ngakumbi ukuba kwa ukholo yayisisiphe sivela kuThixo kwaye asikhange size sinokholo ukuba sigungxule imithi ngalo. Hayi, konke bekukusisipho sivela kuThixo osebenza zonke izinto kubo bonke. Iqhubeka isithi, njengoko uThixo abele ulowo nalowo umlinganiso wokholo, uThixo unika umlinganiso wokholo ngokwesidingo nangokomsebenzi. Unika ukholo olunyanzelekileyo ukuba kuthwale kugqithiswa into ebilungisiwe. Ithi apha kuba kwanjengokuba sinamalungu amaninzi mzimbeni mnye, abeke onke amalungu la angenamsebenzi mnye, ngokunjalo thina aba sibaninzi nje simzimba mnye kuKristu. Sonke ke ngabanye singamalungu omnye elomnye. Ngoku maninzi amalungu mnye umzimba, sidityaniswe sonke yiNkosi. Ithi umqolo wesithandathu, kuthi umqolo wesihlanu, ithi sinezibabalo nje ke ezahlukahlukileyo ngokobabalo esababalwa ngalo. Ngoko ubudlelwane xa izipho zohlukile ezokomoya, ngoko kuba khona ubudlelwane bokomoya. Izipho zokomoya ezo umoya afuna ukuzisebenzisa ngokwentando kaThixo, ngokwelizwi likaThixo, okanye zixelwa njengezipho zobabalo esizinikwe ngobabalo. Kwaye kuphi ukuqhayisa ke ngoku? Ukuba kukhona umntu ofuna ukuqhayisa, makaqhayise enkosini. Makaqhayise ukuba uthembekile kwaye unenceba, senza umzimba omnye, amalungu elomnye nomnye, kodwa ngendlela yoba sibe nazo sizisebenzise izipho zobabalo. Ingaba niyazi ndiza kuthetha oku ngokukhulekileyo simahla namhlanje, bakutheni sithandabuza ukuba sithandazele ubhaptizo lomoya? Uyazi loo nto? Uyazi kuphela kukoyika ukuba abantu bazawusuke bahambe bayeke ukubona umfanekiso omkhulu, bacinge ukuba ngoku sidinga ukwenza oku noku nokuya, ngoku kumele sibonakalise oku nokuya ukuze abanye babone kuba khona into eyenzekileyo. Xa sifikela kwinqaku apho singesenayo ingcinge yethu, apho singasacingi ukuba umzalwane ubeka isandla sakhe phezu kwethu ngoku ngamandla, ngoku kuyawukwenzeka. Kodwa ukuba ubeka isandla esinye kum, hayi ndingathandabuza. Awunokholi ukuba bangapha abantu abenza loo nto. Abaneengcinga ezininzi ezize zabo, emva koko bayeza bahambe akho nto yenzekayo. Ukuba unika isiqiniseko soba akukho mntu ozawuqala ahambe ephambene okanye ngekho mntu ozawungenzi kakuhle, ngoku ndiyakuxelela ukuba ndinalo ukholo loba uYesu Kristu senguyizolo namhla, kwaye nguye isenguye obhaptiza ngomoya nangomlilo. Kodwa ayisenzi uba siphambane loo nto okanye sibhideke, isenzi ukuba siqaphele sibe zingcathu. Sidinge sisiqinisekiso kodwa ngenyaniso. Andifuni ukuthetha njengokungakholoku, kodwa okudlulileyo kuthe kwakufundisa ngenyaniso, kwaye ndithetha ukuthi khona umntu wakuthethayo kwaye wakhomba phandle phaa ukuba umzana uBranham umzekelo, njengoba uthe waqaphela phana kwifilimu, uthe ngoku ndithatha wonke umoya olapho phantsi kolawulo lwam ngenxa yozuko lukaThixo egameni likaYesu. Ngenyaniso mininzi imimoya ejikelezayo, ukuba binokuya ezihogweni bekunoba ngcono, kodwa lo moya isemoyeni. Kusuke lapho ke zifaka impembelelo yawo nayo yonke into ehamba nako. Okona kukhulu kumakholo sidinga ntoni sidinga ukuba siphaphame sohlukane neengcinga zethu njengoba sifundile ukuze siqaphele intando kaThixo njengoba sifundile ukuba yeyiphi intando elungileyo eyamkelekileyo egqibeleleyo kaThixo intoni elungileyo yintoni eyamkelekileyo into eyamkelekileyo ile igqibeleleyo kodwa selapha emhlabeni kwanjengoba sishiyeka siphaphamile kwesona sityhilelo sikhulu senkosi kumele ukuba kwazeke kuthi sonke ukuba sishiyeke sizincathu ngenyaniso kumava amakhulu kunye noThixo kwaye ndiyaziphinda kwakhona apho umzana uBranham wabuza abahlobo bakhe ingaba nithe nadubula nayidubula ijovelin hok yenu wayengathethi ngento enkulu ayibonileyo wayiva phayani abantu abathe baba namava nento kunye noThixo bashiyeka bezincathu bashiyeka bephaphamile kodwa ndizanixela kunjalo ukuba kunganjani kungenzeka ukuba utshaba lufuna ukubanga umphefumlo womntu apha naphaya kwaye xa umoya kaThixo ufika udabi liyavuka ngokuqinisekileyo emva koko ulweyiso lukaThixo kumele ukuba kube ziziphumo kuphela ngoko ke umoya kaThixo unokuba namandla apheleleyo emntwini ngoku sidinga ubaba loluvela kuThixo phezu kwenu ukuba zincathu ukwazi ukucalula yonke into nokuba siyakhonza okanye siyakhonzwa yonke into ebesiyidinga kodwa ngoku ingaba silungile ngaphakathi kuba sizenze sifumaneke kuThixo ngokugqibeleleyo naxa izinto ezinkulu zisenzeka basishiyeke sizincathu siphaphamile ndiyakholwa uThixo uza kubeka oko entliziyweni zethu iyaqhubeka ithi apha sinezipho ezahlukileyo ngokobabalo esilinikiweyo ngoku akhange size nobabalo ukholo inceba umoya Paulo sibhala kumagalati uyabuza ingaba niwamkele na umoya niwamkele umoya ngemisebenzi okanye ngokholo na uyabuza ke uPaulus ngoku intoni esiyamkeleyo ingaba siyamkele kubani na ngalo ubabalo lukaThixo wethu ndiyakuxelela ndongamelekile ngokwam ngenxa yesithuba sale minyaka ndithe ndaba nobungqina ngenyaniso kwimihlangano eliqela apho ilizwi likaThixo obungakhange ulibone ngaphambili liye lakhanyiswa ngakumbi ukudityaniswa obungakwazi kwabaphayana ngathi ibisisandla esingabonakaliyo esithe ngendlela esithile sazisa yonke into ebichithachithekile kumfanekiso nje omhle yayingubani na yayindim ngabe ndikwazi umzana uRusi ngamanye amaxesha uthi kungcono uyakwazi ukushumayela yindoda ethobekileyo leya ndathi ukuba beninako beninokwenza njalo yazi le nto ndiyithethayo hayi ndiyavuya ukuba uyamhlonipha umzane wakhe ngakumbi ngaphezu kwakhe nam ndenjenjalo kodwa ke kumntu onokwenza into ngaphandle oba ayinikwe nguThixo akukho mntu emhlabeni onokuzithabathela into ukuba uthe wafumana into ndiyaqinisekisa ukuba wayinikwa nguThixo nyaniso kanye akho njalo wonke umntu onento engcwele entliziyweni yakhe kubomi bakhe uyamkele ivela kuThixo makube kanti lulungiselelo ilizwe umsebenzi noba yintoni uba ibivela kuThixo wayamkela kuThixo ngabe yinyaniso kanye akho njalo ushiya kunjalo kude kube sekupheleni ukuze kungabikho mntu onokuqhayisa phambi koThixo iyaqhubeka apha ukuba noba ngabe sisipho sesiprofethe masiprofethe ngokomlinganiselo wokholo esipho kunjalo sibekwe kwisisekelo sokholo izipho kunjalo kumele zibekwe kwizisekelo zokholo kakhulu abasebenzisi bezipho nobalulungiselo lwezipho okunye kuyafana nkosi inkosi esebenza konke kuphela ngoko xa ukholo lukhona ingashukuma loo nto uthixo unako ukusebenza uthixo unako unika into ukholo kumele ukuba kube sentliziyweni kube semphefumlweni phambi kolungiselelo lokusebenzisa izipho ukuba lenzeke emva koko kwenzeka ngokokholo ngokobabalo esithe salunikwa lubabalo kwakhona siyacula ubabalo ayikho enye into ayikho into eselayo esilelayo ibilubabalo sisiniswe ngokubabalwa lubabalo lokuba singakholwa njengoba sitsho isibhalo ubabalo oluthixo olwasincedayo uba sikwazi ukwahlulela izinto ngenyaniso kumele uve ubungqina kwixesha ngexesha ebantwini abangeniswe ngokutsha loo nto ilunga kakhulu utata wasesabrican weza wazondibona phaa eofisini emva koku uyaqaphela ngokutsha ukuba yintoni ubabalo ukuqaphele ngokutsha umntu okhula abe mdala abe nenwele ezimhlophe afuna uthixo afuna uthixo ngalo lonke ixesha ukusakhiwo apho inqaba ibhekisele ezulwini kodwa apho inqaba ibhekise ezulwini kubi ke kuloo meko kuba abantu bahliselwa phantsi kodwa bakhona abantu abanyanisekileyo kumele sikwazi ukwahlula nje phakathi kwabantu kunye nenkqubo kwaye siyavuya kuthixo ngako oko asinamsindo nakubani na noba ngubani kodwa asiyithandi inkqubo le itsalela abantu ukuba behle kodwa kumele uve abantu ngolwahlobo kwixesha ngexesha abathi ngokukhawuleza mzana uFrank konke kusengathi liphupha kum emva kokuve amazwi athi lubaba lulunjani lubaba lulunjani kulungile apha iyaqhubeka apha kulo mxholo ngokomlinganiselo wokholo okanye ulungiselelo masilinde kulungiselo lwethu noko kunjalo kuyinxalenye yakho isipho solungiselelo siqhagamshelene nenkonzo nkosi ithi nabani ofuna uba mkhulu phakathi kwenu wabe ngumkhonzi wabo bonke kodwa akekho umntu ofunayo kodwa kumele sikhonze noba siyafuna okanye asifuni ngoba ulungiselo silinikiwe umzana uRuth funde incwadi yesibini uKorinti sahlose sesihlanu phayana kwimpelaveki sinikwe ulungiselelo lokuxolelaniso iqhubeka ithi lo ofundisa kwimfundiso okanye lo ovuselela kwimvuselelo uthixo unika ubabalo kwinto yonke akukho namnye umyalelo nalunye ulungiselelo eluthixo alunikileyo angasayi kulubabala ukuze azalisekise asikelele bonke awubevayo nalapho kunjalo khona indawo kumele sifikele kuzo ngamanye amaxesha ndaqaphela kubazana nodade kwindawo ngendawo beka kanjani uxabiso baxabisa yonke ingcebiso abayifumanayo kuyamangalisa awuye uyifune awuye uyikhangele kodwa kunjalo bakhona abantu abathi ngokulula babe nokholo nditsho nalapha kude okunjalo xa ndishumayela kumanye amabandla abaniki nje uba bazobiza abantu babathandazele nje kodwa xa umuntu ebandleni egula andivumi uba ndimthandazele laa mntu ngokulula nje ndithi yinto amadoda amakhulu ebandla ekumele ayenze nditsho konke abazalwana noba bangobani ithemba lebandla lasesixekweni mele libe kwabazalwana uThixo ababekileyo kwelo bandla leso sixeko kumele ukuba ube nokungafihlisi kumadoda amakhulu ebandla ngaphezu kwam mna ndiyeza ndihambe bakhona abazalwana uThixo ababekileyo kodwa nyaniseka nje ukuba bekhona into enokugqitywa endaweni ethile amadoda amakhulu abizwe ukuba benento ayithethayo okanye ava amacalo mabini ngubani onokwenza oko ngubani onayintlonipho yolungiselelo oluthixo alibekileyo kwaye isibhalo sithi amadoda amakhulu afanelwe imbeko ephindiweyo kobekela phi thina ukuba sinosuka kweyona ndlela yebhayibhile ukuba sifuna uphela silibandla elindilekileyo kumele sibuyele kwindlela yebhayibhile yokwenza izinto ngabi njalo okanye ayikho njalo oko kubandakanya ukunika imbeko iintanda zethu zakweso sixeko sibaphathe kakuhle sibe nokungafihlisi ngabo kwaye siyifunde yonke ingcinga ezayo eza notshaba kwaye utshaba liyeza utshaba asoloko siza lungxola ngamanye amaxesha luza luthule ngamanye amaxesha liyahlebeza izinto ezingaqhelekanga endlebeni yakho kwaye umzana uBranham uthini ukuba uyakuhlebezela endlebeni yakho athethe into ngokuchasene nomnye umntu ungayimameli loo nto njengoba umzana uBranham esithi yima phambi komalusi wakho ukuze kungabikho nto embethayo abantu abo abahlanganisayo uThixo ayingobantu bokuxhelwa zizimvu zokwaluswa zokudliswa kakuhle ezithe zavilizwe lomaluso olungileyo kwaye ziyambulela umntu uThixo ambekileyo njengoba siqaphele uba upetros iyabhala ukuba singabizinkosi zomhlambi ngokunjalo kuyenzeka oko kukhona abantu ababethayo ndiqaphele ndakubona oko njengoba umzalwane emncinci nje kodwa enamandla mbetha itafile ngamandla ndade ndothuka emva kwakhona ingxoxo phakathi kwabazalwane kwaye ngesaquphe nje isandla sakhe sabetha itafile wathi ngoku ndim othethayo kwaye wathetha kodwa asikho njalo thina apha siyakholwa uba inkosi kumele isebenze konke kubo bonke ukuba siya kunyanzela nokuba ngokuziphakamisa sifuna ukoyikwa yena kusinceda loo nto uThixo kumele akuzise ngokuvakaliswa kwelizwi ngoku kube yinyaniso kushiyeke kulolo hlobo ngoku singabi ngabalawuli ngokunyanzela kodwa sibe nje ngabo banokukhonza abo banokukhonza abantu bathixo ngoku ithi ngoku uthando malungabi nalananiso kuthi yena kungendawo namathelani kokulungileyo mayelana nothando olulobuzalwane ndithi yenzelanani ububele mayelana nembeko leyo phangelanani siyava njengabantu abadala sisava indlela enye namhla kodwa iminyaka engamashumi amathathu edlulileyo xa kwakusekwimvuselelo kwilizwe imfazwe yelizwe lonke esibini abantu bakhala kuThixo kwizidingo zabo ngokubonakalayo nangokomoya. Niyazi uba kwakunjani xa omnye umzalwane wamanga omnye umzalwane wamhaka. Uyaqaphela ukuba kuvela kwinzulu yentliziyo. Namhla ndiyathemba abazalwane bethu base-Itali abazukhubeka ke ngoku, kodwa ngamanye amaxesha iba sisiqhelo. Umphuze ekunene. Ndixele inyaniso xa ndaqaphela ukuba bathi abandiphuzi nakanye, ndiyabagqitha nje ndibabambe nje kancinci ndiqhubeke. Kufikela kude kube lapho bajonge kanye bathi ngokuqhubeka ngolo hlobo njengaphambili. Kungabikho mntu othe wamanga kakuhle omnye umntu. Asidingi oko. Into esiyidingayo zizinto zenyaniso ezilungileyo, hayi yasekunene nasenxele, kodwa mayibe nobele. Siyenze ngobele size sivuye sonke. Ingaba sinoba njalo mzalwane umomo? Siyaba njalo. Ndinxanelwe loo nto ngenyaniso, into eyinyaniso le enokwenziwa nguThixo kuphela. Ngokuba uthando olungena luwananiso, kungabikho buso bubini kodwa kube khona obunye. Kwaye andazi, ndiyakhumbula nje ngoku, kodwa kude kube yile mini phakathi kwabantu abambalwa andikafumani ukuba ngubani othe waphuma nako oku xa kwafika ingxaku phayana nengozi yaphayana e-India. Abantu ekwakumele bafe abashumi nesithandathu pha, nam ndikhona ngoku. Andazi ukuba kwenza kanjani abantu ngokukhawuleza. Andazi uba babe nokukhawuleza kunjani, kodwa kulolwa hlobo nje andiyazi. Kodwa akekho umntu okhe waqhagamshelana nam kude kube yile mini, kwayoko akuqhelekanga kum. Benokuvuya, benocinga uba wonke umntu uyayazi uba ndifile, benoba ndisengcwabeni ngokwam, bendingenawuxela mntu. Benokulindela ukuba abantu abathe bathatha into apha ivutha baze bacule uThixo omkhulu, siyakudumisa Nkosi, siyakuzuwisa amandla akho. Sumdumisa kuqala yiza uthi ndikwenzile, emva koko ube nexesha lokudumisa uThixo. Ibandla likaThixo ophilayo liphaya ukuba lenze ukuthembeka. Ukuba akho kuthemba iyawuphelela phi? Njengoba nditshilo ngendlela ethile ndihluphekile ngaphakathi, hayi ngokuba ndinomdla nje. Wonke umntu ondaziyo uyazi ukuba andinayo loo ndlela, kodwa ndinxunguphele entliziyweni yam, ndinxunguphele kuba abantu emva phaya andazi noba yayingabantu abashumi amathathu phaa ngokufanisa namhlanje kude kube yile mini, akho namnye uthe waqhagamshelana. Ndisalindile, ndiyakuqinisekisa kwakumele uze ngenye mini, ayikho enye indlela. Awukwazi ukudanisa kwimitshato emibini, awukwazi. Kumele uthathe ukuma kwakho uthi apho kulapho kumele ndikhona, noba kunzima noba kulula ndizawuba lapha kunye nawe, kunye noThixo nomnye nomnye. Iyayiqonda ngenyaniso? Andiyazi mzana uRuth thethile ngaphambili malunga nemvuselelo nje, lulungiselo lwakhe oluya. Phantse ndafika kwiofisi yomnye umntu namhla ndamnika nje uvuselelo apha, kodwa ukuba ubusazi nje kuphela ukuba aza njani kwinzulu yentliziyo yam. Andimanga apha ndingxola phambili nangasemva, kodwa kubaluleke kakhulu kum uba sime kunye noThixo, sime nomnye nomnye, uba sithembe uThixo, sikwazi ukuthembana ukuba ngenyaniso siphile uthando olungcwele. Singaluphilaphi ngamazwi endaweni ethile? Nabani angayenza loo nto? Wonke umntu angayenza loo nto. Apha kumele ukuba sithandane phakathi kwethu, kube kuthando. Apha sifuna ubonisa, siqinisekise uba siyayithanda iNkosi kwaye siyathandana. ngalo uncedo lukaThixo masithi nje Nkosi silapha sithathe sikelele sisebenzise senze insikelelo yenza ngathi lento ikholisayo kwaye uzawubona ngethuba umoya ucocekile inhliziyo nazo zihlambulukile umoya kaThixo unokusebenza wonke umntu usabeka lapho uqala into zakhe ezokuzenzisa kakhle kakhle size ebukhoneni bukaThixo sithi Nkosi ngixolele kumele nifunde la mqolo omnye emva koko sivale ixesha pha alibonakali kakuhle pha andiboni uba ngubani ixesha noxa lipha lijinga ixesha kodwa ngenxa yokukhanya ligqumekile andikuboni kodwa ixesha lihamba kunjalo alimanga khona ilizwe elimangalisayo kwizenzo sisahlo seshumini esihlanu umqolo kancinci nje ndiye ndawukrwela phaa kumqolo wesibhozo uThixo umazi intliziyo wazingqinela ezinika umoya oyingcwele kwanjengathi akacalula phakathi kwethu nazo ezihlambulule iintliziyo zazo ngokhona yiyo kanye into ebendifuna uyifunda ngokuhlwanje akange acalule phakathi kwethu nabo ngoku ndibuza wena xa sithi sibe namava ngamandla omoya ongcwele ngaba uThixo awukwenza umahluko phakathi kwethu nabo hayi akayi kukwenza mahluko unguye ushiyeka inguye into ayenzayo namhla iyawufana nento ayenzile izolo akacalula phakathi kwethu nazo ezihlambulule iintliziyo zazo ngokhona ukuba sinalo ukholo ngoku ebukhoneni bukaThixo ngoku iintliziyo zethu ngokuzawuhlambuluka emva koko umoya kaThixo unako kuwa ngelaa xesha kwenzeka phantsi kwentshumayelo enye efanayo abantu babangamakholwa beguqulwa ngumoya beqaphela izono zabo becela uxolelo bahlambululwa bagcwaliswa ngomoya ongcwele ngaphandle kwawo konke ndinalo ukholo loba uThixo unawo amandla ngakumbi ngaphezu kwazo zonke iimeko andanoyayi ngubani apha kodwa omnye wabazalwana wathandazwa wathi Nkosi nokuba andinawo amandla wokuba ndithulise inkqwithela kodwa ndiyamazi lowo onawo amandla okuzithulisa ndicinga uba yayiyinto enamandla kakhulu leyo singawagcwalisa umlomo wethu ngamanye amaxesha siqaphele kuba mninzi umoya nenkqwithela eshiyekileyo kodwa ukuba sithobeke ngendlela watsho ngayo umzana uBranham ethi ukuba andinalo ukholo olo uThixo lokuba uyawuzalisekisa into ayithembisileyo ngoku akumelanga ndime endleleni yabo banalo ukholo olo uThixo anokuzalisa ngalo ilizwi lakhe nathi okunjalo sifuna uhambela phambili ngokholo ngokuncedwa nguThixo ukuba sinokholo olwaneleyo basibeka imeko phantsi kolawulo siyambulela uThixo basinalo ukholo ngokunjalo asichongi sijika sijonge enkosini sithi iza ekuncedeni undincede andikwazi ukwenza ngokwam emva kokuyeza angenelele kuze inkqwithela amaza afike yonke into eyilunge kwakhona yanga la mazwi angawela entliziyweni zethu yanga singavumela umoya kaThixo ukuba usebenze ukuze bathwala iziqhamo bezithwalela iphakade. Amen.